Emshana woza, kushaya ngeboza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Uchi iboza, so emshana woza. Uchi iboza, so emshana woza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Uchi iboza, so emshana woza. Uchi iboza, so emshana woza. Angisena mshoza, ngithi ngiyashela, bathi sifuni boza. Awugithi ngiyaziphosa, ngithi ngiyafosa, bathi awuyaboza. Okay, ngizovala impintsham, awungiyazi vele iboza. Yo, ngizonginika ikhiye, ngithathe ikari, ngiyoshosholoza. Yo, umgqibelo ekuseni, isikhathi sebhizi, like mina easy. Yazini, ngiphethe ikari, ngibheke umshana, vele abe dizzy. Awungithi mshana woza, umshana uzibonela iboza. Yo, singasachitha sikhathi, ngakuphi iphathi, singene phakathi. Awungiphethe nempintshi zam, kodwa ukhiye uhlezi kumina esandleni. Yo, awukwazi ukungena ephaketheni, vele ngisadlisa, ngiyabasabisa. Abashana baphenduka nami, ngithatha ukubheka, ngizofa igam. Umshana lahle iside, nangu yangivala, futhi singahlala. Lova wami akanalutho, akanamoto, futhi ngizomana. Emshana hlala, uji inkunzi endala. Yo, uzophuza mahala, masiqeda bese siyanyamalala. Semnandi kudelile, izingane zilahlile, kuvele kuring ifoni. Eshwa.
Show mfethu.
Jim, ngenye imoto manje, mfethu kuwe.
Emshana woza, kushaya ngeboza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Uchi iboza, so emshana woza. Uchi iboza, so emshana woza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Uchi iboza, so emshana woza. Uchi iboza, so emshana woza. Yo, chinta ma planning, ngizokwenza njani, sekhuluma neban. Yo, iboza siphele lo line, sese ela kashayi no nine. Yo, chi uthe ngizothola noma yini, no meaning, senqanelwe iwayini. No, yes in relax, amshana, ngizosishelele nje okwesikhashana. No, singavayisana, no ungawari, ngizosekona. Lapho ngisho vele ngiyazi njani khona. Yo, eshashweba, ngizenza ufeleba into enamaheheba. Awukwaphela ukuboza, next time ngiyamvala uthi awuyaboza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Yo, emshana woza, kushaya ngeboza. Uchi iboza, so emshana woza. Uchi iboza, so emshana woza. Yo, emshana woza, kushaya ngeboza. Emshana woza, kushaya ngeboza. Uchi iboza, so emshana woza. Uchi iboza, so emshana woza.